musicblog.co.
Oh, oh, oh. Get me down the arrow alongside my baby Betiana. Sonia, Sonia,
why you over? Who you over?
Coffee mix one, I bet.
Arrows in the building. It's better wafika mpepi kuchila patari tari. Walinte mwana lishiba mami kale kale. Betombo nembali watemwa fene kate iwa chisale sale. Dafuwa yukule totumbale bati ndolela na iwa kafike mbale. Muma inda nite tushale kuliba lupa wabe tutandale. Da kutambila movie filobe peke shamo fionza la bufi. Walipampa mwaka nsi taufa yokundangisha pati telosi. So ube na ine before it's too late. Dakumwane fondole shana target. Tupunka nelinso palinso na kutoloma wantoloma vile fine so.
Sima kuona ati unikona wati uyoba. Why uyoba kunifiki lapo.
Nima kuona ati unikona wati uyoba. Why uyoba kunifiki lapo. Why, why, why.
Mr. Venom.